Downloaded from ZambianPulse.com.
Nari kwebele wake sabaisa Bani nabu Ulakero bani nabu baisa Bani nabu Kare watu tea watu alishewa Bani nabu Kwa mfala kakamu vya mawamina Bani nabu Mom Bani nabu Bani nabu Bani nabu
Chibule filimba Nukuleka bonsha bafu na ikemisa na bololwe Epa sangwa magita Nengoma Namases
ZambianPulse.com Great music.